Roundy, roundy, man. I'm back again. Yeah. Round three. I'm back again. PhD, the aftermath. Yeah. Hata mseme watu nitabaki kuwa fam. PhD is my name, I see remain in the game. No any word itanitisha kwenye world, cause I know Allah is my guide, protector, defender. Majugwe mwezi penya, najua ni mafala, wanadhani na lala, lakini niko mbele, kanajibu balala. The world imekuwa strange, your industry ime change. Niju yangu msani, my fans kiwamini, the job ni bidii. Na tu inabidi kujikip kuwa steka, mafansa kini mulika. So easy like that, lakini nita do what. Medici kuto surrender, delishi na kalenda. Jumi na mafansa, tuko na agenda. Na hivyo basi, stake kuwa tenda. Udaku ni talenga, tajifanya mjinga. Nta remain kama chizi, kijua yao ni easy.
Hapa game ndani tuko fam.
No beef.
Ukiwa down basi watembea.
No beef.
Hapa kazi tukunaombea. Ukiwa fiti kam flow basi utaongea.
No beef.
Hapa game ndani tuko fam.
No beef.
Ukiwa down basi watembea.
No beef.
Hapa kazi tukunaombea. Ukiwa fiti kam flow basi utaongea.
No beef. Na wapiga vita lakini sina matata. Moto kuwachoma, jumi ni mnoma. God yuko nami, yani yeni omwami. Yunyeni chaivuka, kwa yote mipaka. Kiwa with the right food, tune kiwa kwenye mood. January to December, always be a member. Juu ya hii kalenda, misi wezi kusarenda. I'm the solution, to you a resolution. Hata competition, the young mission. No matter the pollution, must win to my vision. Sina choki na mtu, jumi ni na utu. The game ni fair, hajalishi kona fair. Got a little race talent. Yeah, ni my inventor. Mina when he's cheating. Home court to ni heaven. Beef me sina, na live ka John Cena. Kiwa shinda si drag, lakini nina wa hug. Manzeni na morale, caprizo generale. Ngoma ikibamba, hajalishi kamwe bamba. Flow iko wazi, onyesha wako ujuzi. Wacha kujificha kama onyesha yako future. No beef. Wachafu Emperor.
Hapa game ndani tuko fam.
No beef.
Ukiwa down basi watembea.
No beef.
Hapa kazi tukunaombea. Ukiwa fiti kam flow basi utaongea.
No beef.
Hapa game ndani tuko fam.
No beef.
Ukiwa down basi watembea.
No beef.
Hapa kazi tukunaombea. Ukiwa fiti kam flow basi utaongea.
No beef. See ya man. No beef, no beef.
No beef, no beef.
Wa fiti come flow, bata tutabonga. Check the mic, bring the challenge, Wachafu Empara,
Emperor.
Rolling the town, 254 here I come.